name pop on the track.
Oh baby, slow down baby. Oh baby, come close baby. Tende pole pole tonge. Come on. Wajua vile navyo kupendaga. Mapenzi kama yote hivi. Bas twende sasa hivi. Bas twende sasa hivi. Umeni vunja vunja mboni soni picha kabisa. Wakiposti zao minafuta kabisa. Clips za mauno babu desi mamisha. Yeah. Bas twende sasa hivi. 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 Bas twende sasa hivi.
Oh boy, slow down boy. Oh boy, come close boy. Tender pole pole tuonge. Come on. Wajua vile navyo kuzimiaga. Makopa kama yote hivi. Bas twende sasa hivi. Bas twende sasa hivi. Umeni vunja vunja mboni suni baby kabisa. Mabisho zao na midosho kalisha. Clips ama busu nazi posti na picha. Oh yeah. Bas twende sasa hivi. 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 Bas twende sasa hivi.
Nakesha online kukucha tish. Nakesha online kukucha tish. Nakesha online kukucha tish. Nakesha online, online. Hey bubu, sijaja kuplay linge dudu. Sikuchezea mheru stay ya sane mekusudu. Najua ushe uzusho pendeleo na K juju. Usinkosee nambo nipokes kwa K gubu. Karibu kwenye party so. Usiwe expensive kama cabbage. Unaitaji maji kiasi tu. Na tayari usha mkubali don. Kichaka viwa waridi vumilia na miba yake bu.
Bas twende sasa hivi. Bas twende sasa hivi. Bas twende sasa hivi. Bas twende sasa hivi.
Thank you.